Bungereza.
Ate Father Antonius Mutyabango yalabirira ekigo ky'abatukuvu Constantine ne Heleni mu tawuni y'e Luweero n'asabye abafamire n'ebika nti mutandikibwemu ensawo ewerera okukwatiza ku baana okusoma. Father Mutyaba agamba nti ensangi zino abantu beekolamu omulimu ne basonda ensimbi okubayisa mu bizibu okuli okufiirwa n'okuziika okwanjulwa n'embaga kuno kwoteeka n'ebirala kyokka ate bwe gutuuka kusomesa abaana ne beesulirayo gwannaggamba ng'ate mu kulaba kwe kyekyandisinze okuwagirwa.
Yetuwane nekirirango katukubaana batubanoonya emirimu bijja nga amabaluwa okuva mu baminisita bere tubanga batakoze eki abatawereddye bantu.